Exclusive from hotvibes.co.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when you hear this. We the team. Zambia lo tuleta sha Filisidia sito fia kuseka sha Tuleika lakona sa ukule pepesha Ama skulu ya likonse waya Wale zeta vionza finishi mufuaya Na roti vale pange ya kwa mulu Progress ile mwone kawa kulu Continue kutusunga so
okay. Nishibe Filipo noti mailo Hali wa miechalo Epafia litefa fililero Bukusa nobulela nga
Roshan hey. Akalete kuwadia malowe yes. Nomba kwenda na bugada Akalete kuwadia malaya yes. Nomba ya difika kushanti
Kwa shana fiukupinda
Hali wa miechalo Sani
Na
kapali wa miechalo
Chalo chikuru, tibiki chinge panshi taino Chila kwae pa mwakwata tai mingi Futino kukoka polo sija sana Imisebo epi wani Na masukulu nifi patara Pakoka na fibi pamuru Kuba kwata zayi yeah. Kasena ipopo kadadi
Kiambo wupusano No tubu fipano Paka fioku chilapu Mpaka fioku chilapu Ichalo kwa shala fio kupenta Munina wa shala ni alitenta Na pakukewela na alizeta Ala apakukewela na alizeta
Ishibe Filipo noti mailo Hali wa miechalo Kofi alitefa finilero Bukusa no mulela nga
Roshan hey. Akalete kuwa de malode hey. Nomba kwenda na bugada Akalete kuwa de malaya hey. Nomba ya difika kushani
Kwa shala fio
Hali wa miechalo